기소연이야.
How can I forget? Forget all the day we met. In Kelly we stop sporting. Yeah, go now where that thing I met. Everything is on point and to humble you my soul, mate. Kubono dangel, that's what I would really hate. Tando la kongane lang mafuna banya, it will be straight. My heart is so rich, who the hell is Bill Gates? And I won't solve this, I'm happy that I found my mate. Nzo sheshu police, mangzo bona when I'm late. Nalo tando lang shiz, galengo my dedicate. Singabe sa police, mangi now I feel great. Soze nga kohlis, msulu dag, you learn my man. Mina nyo zehlis, I pick sana now I know I can. Please yak bonis, utando lkon you see that. Jealous man nom lis, go to an assign it right first.
Utangzu le mina, giyo boni sando asam. Utangzu le mina, giyo bonu la viwa.
Uthando lwethu lisazophela, bashaye phansi, mina lana ngizokufela. Akusesikhathi ngize kini mama ngizovela. Makuvuma baphansi, lento yethu izozilungela. Thando phambili konke okunye lokhu kuzolandela. Angifuni ubuvanzi, izinto zethu zizozihambela. Ngiyakuthanda ngempela, ngifuna wena wedwa kuphela. Mina ngakufela okudingayo nakho ngiyakuthola. How can wait ukuba sihambe sophola. Funa wena wedwa mama ngizokulobola. Nempathi khona maginawa ngiyazi ngiyazithola. Ngathi ngaba nami njalo sihlale sishona. Nesikhathi sikhona ilanga ngaze liyoshona. Ngakhula ma ngaphela isonto ngaze ngakubona. I hope yoxola every time mangibona. Uthanda lukhona shiya lezi zinombona. Uthanda lufuna stress. Ngiyakuthanda ukuthanda wena mama, you my happiness. Siphila ngayo ipeace wayana, there's nothing else.
Uthangizule mina, ngiyobona isando asam. Uthangizule mina, ngiyobona ulavi wam. Uyazi mama, kuwe wedwa enhlizweni yam. Uyazi mama, kuwe wedwa enhlizweni yam.
Ngimthanda kabi mase bizi kamala. Ngimthanda kabi mase khulumela phansi. Athi msizili, ngiyakuthanda yelele. Bese ngithi baby, say my name, say my name.
Ule mina, ngiyobona isando asam. Utangizule mina, ngiyobona.